Oh, Hunter,
Yeah.
Yendo sweet banana. Jicholege katuni wa kuchora aje. Taweka geto zamana. Mimade wasije wakanikula tem. Yuko Singida Dodoma. I like the way baby and I vote dance. Paka vipofu wanaona. Yeah, tafanya mishe geto ni mweke. Anavo sema na kiteke. Na mie kwa kendi mbati nenge. I say baby like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Baby show me higher. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Nabadili dini kabila, kawasha nyota na kazi mavi mbondo. Kalivo na choki sula, kamelimbuka kakatotoka udongo. Mwali teke, gula teke na mla chuku chuku. Bio za mwenge, za mesi chenge visauti vya rufufu. Tafanya mishe geto ni mweke. Anavo sema na kiteke. Na mie kwa kendi mbati nenge. I say baby like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Baby show me higher. Like that, baby like that. Like that, baby like that. Like that, baby like that.
Cut the joint, yeah. Oh, cut the joint, yeah. Oh, cut the joint, yeah.